Ni laseli bimena watina demebe Ukraine demeni korofo kosebe Amerik jamana kinife wasade onfe ani watimina demeba minkera ka bo Washington kata Kiev okera wati doni benkani sababuye walasa ka furuba fanga ka baraken nafulo palan mi dafara labana kechoko kunguruna dokun temenena Washington Ameriki ye marfa kise minon noye milimetri wolongula oni bi woroni fla marfa million kele ni tromonyon kele nyorondi Ukraine sora sukuluma tenendon Amerik sora si nyemro ba mimbe arabugun chamanche ankora enfant fait CENTCOM yofo akakuna funi dokono o marfa nunu minena Amerik kokoji dala sora sukulu fe no US Marine samba flani mwani fla de sam kalola kasro utumbe ka di hutiuma Yemen jamanana gardien de la revolution fe noye Iran slame jamana ka hakilinata kele boloye CENTCOM yo nyefo odichiro ninkera dunia kele antonka lakana tonka lanyi do tieni Amerik fanga ye tigia sora samba flani mwani saba juye kalola Nafolo minani ninini fe ka bo critique la ou ka ministre sola ka nyeshi gardien de la révolution keleke deonf ma nini kuna funi sebe ni mbo faraka